stereo, stereo, calango, stereo, calango, che tu mi dici, stereo, 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 calango, calango, che tu mi dici.
Eden gondi yamde joi vitere ke mintaji sappo e joi kibaruji mwade fulfilde kwa mino marhama jangata onani ko emaji. Go fu en jatana to enda zender to mbiye e lawa ngalni anoreo e zender nati e chubaki ngadu kito enda nder lady made e Niger sane dundu hii sabu no mo fedde reo pe gong wadi on nana dunder kibaru jimede. Miliaruji japande jeti e joi chede sefa kampi wani ko gomnanti lady made e Niger yata watu amder lawa sodu gol batte tufire gamduri vidide e nyaw coronavirus kenga no mde miniserem noddi hokkobe habaru gam famminde dum do der nyame yewtere meden pindino hande haltana na do filla yidde chaka sukabe kanjindi won ko kantirten kibaruji nani mbiye e der lawal goto ngali filla chubaki ko heba e latade horejo leddi meden Niger dum do woni e hore mun yaade to sudu hawjindu filla mbiye chubaki der leddi meden Niger biite do seni nangude ni nyalade hande de do communeuji keme didi e chapande jeegom e jeegon tawade der leddi meden Niger ko communeuji chapande jeegom e jeenay kay famama do nimbe milioji keme jebdo ko windi inde mun do talki wote ko chubaki dum ko burta do bi'e nimbe million kambe du ko yeyi wote yerno sudu seni famminere dum nani fawar joni bi'e chubaki ki wari e wadde do enda der leddi meden Niger to rewbe tawama e lawangal sanem har tewtude latade sube tedo dum do Allah no e tindi gadaado yaade to fedde rewbe yeru no Hajia Umu Alaji Abani mo ONG SOS fedde jinganore rewbe sukabe wadanaabe golleji yani boni mo region Zender nani ko wi Mustafa Mamansani ila Zender.
Nous avons fait beaucoup de sensibilisation.
Min gadi tindinoje kewde yaago e hawrindeji rewbe gam be keba be burto nyande wote Allah yettama gam be burtake sanne nyande chubaki nokuje imin ewoy fu rewbe no buri worbe dubbe ono hekko e mum okkobe habaruji on yilake on gi to rewbe dubbe tefi ardangal keptol chubaki kin tan min domi e gadi bawde mabbe wakati porfogandagi min hakikini do e keban jamaako min lasi kina demi gorko hokkama ardangal fu no yeggita e rewbe wala lady jehoni yeso dehana robe watti der golleji mun dum wadi rewbe bi to gan worbe no jeggita be der muraduji ko hande e jango to no handi min ummo min tewta gan hebude no kuje kokete
niveau de prise de decision
nanni bi en fedde jeewore e der lawol chubaki ngakki dog en da der lady mede Niger witende opel Niger neldi jeewobe chubaki chapande jeegom e joyo der region Maradi ba ko duni chubaki ki wadiri der dejere kulle kewde sinino hadde woteji di ngadirano wodiri der o region yeru no coordinateur opel Niger mo Maradi Yakuba Labo Madugo famene bandimi Moktaram Hamadu Tawado Illuton.
Les élections vraiment
chubaki wadama der hakkilo fukingo der duudal département et commune pameni won satarmaaji kebama no kujogon de hadai wadama der hakkilo fukingo didabel do commune pamani won duudal no kuje to chubaki wada der leydi Maradi himbe ko kama cede gambe woto den no kujogon nanga illa der hubege dem fa war der laddiji himbe amin bindi dum do talki golle mabbe gadamun do der komingi ani koy ami ko yahabe labi seri a chubaki nyande wote no wodi gombe no filo depitaku garbe to biro wote dum de jewama wadai ganno wawi fodi hakkillo giddo wada wote on de hi joomu
influencer les votes
nanni der lawal dorwe dedde e nyaw coronavirus do enda der leddi meden Niger miliaruji mbi en chapande jeddi e joyi cede sefam kan o gomnanti itto der lawal sodugol batte tufirtede o habaru du kenga no ministere hawjinde filla cellal bibbe leedi noddi hokkobe habaruji do der nyame gam batte famide be kettine nane ko docteur Abba Sherana secrétaire général mo ministère hawjinde cellal bibbe leedi meden Niger wi bandi min Olivia Sokbavi.
Les cibles du vaccin c'est effectivement les personnes
âgées. Batte den kana wadanede ka en gon nayebe himbe tawrabe iri nyawuji gom fa sembe balli mabbe uuti loktorobe gollobe gomnati sogeji leedi e jangobe jande lokkol der mun non pelle balli roje gomnati den endan nanganta gomnati do hemre fu laso ko hori dum sey gomnati humna labi kisinol himbe nyaw coronavirus idu e rabu mun hese senon dum taykoto dum singadi fodde sembe rabu nyaw denne denidi cingama der nukure to himbe milo goddum no rabu gum sembe mun wonno yada kanni darete ko labi din andan cingi
c'est bien organisé en fonction de la situation épidémiologique
nanne bien dudal nimbe ko tawdo e nyaw coronavirus do endan der leedi meden Niger fuuno lokotorobe dum du ko sabbi bini dum woni Allah e rafi dowtanade labi ko jaadi gan hisinde nimbe ngu nyaw yeru no horebe ardibe saru siji kawjiji cellal balli nimbe mbere kettine nanne ko secrétaire général didabo syndicat lokotorobe biteddo Sizas Haruna Abdullahi wi bandi min biteddo Mustafa Mamman Sani Illu Zender.
Nous agents de santé nous sommes le
minen loktorobe minen goni arambe tawabe der fille durwi didde nyaw coronavirus erabum kam fu e nyawtude himbe nangube nyawgu enda do hemre nangube nyawgu enda sap e jeegom fu no loktorobe dimma odu ni de en dari der fille rabum denne minen handen ardibe Suzas fedde jinganore loktorobe hana jinganade hakke loktorobe kanta woni gollal an wallerde du fa handen ko watte cellal yora himbe leedi kandu no tawa der duro ami min jilake do der hubere nyame der loktoroje go gan darude no bandiraabe amen gonno gollira e tobe gondi be golla amma ko min gi dum andan wela berde gan der no kuje den dum wala dum do tanu labi hisinde himbe nyaw coronavirus gu erabum
des mesures de prévention édictées par l'état
e kotani to enda région Agadez to kam tawa e lawa gal nokku to nimbe bore wondude e nyaw coronavirus o chagal nyame dum do ko wadi dum woni Allah e jewol cellal balli nimbe dillambe leede tokkitaado no wade ko be tawda e nyam yeruni no biyeteda Mamadou Mala Adam o woni horejo service kawji do filla hokkugol habaruji der lokotorore region mo Agadez wi Moussa Maman.
Actuellement à Gadena la
on hande nyaw coronavirus erabum de en dari ni do en den der leedi Niger region Agadez kan woni no kure dida bere to himbe buri nangude nyaw ko waddi dum du ni woni balle cekitide de en den min tittin kinake sanne har wadande himbe yewtinaati cellal mum misali wadobe jahale kan fu e himbe be jodidi do region Agadez no wodi himbe dubbe wadobe jahale no jahano garta himbe du de garti sey min yewtino cellal mum den kebadu tawratebe be nyawgu illa nyawgu nati warde handen himbe keme dido e woygu e go'o nangi nyawgu endan do der region amin do himbe ujunaji tatu e keme jeetatu e woygu e tatu be cellal mum en jewtina ko buri hulginade ni woni balde cakitide de endan himbe hemre e sappo e dido min kebi tawrabe be nyawgu wakati dum jewtinno cellal himbe ujunere e keme jeego e la soji nayo
e 1650 sur 1683 test
bien chagal nimbe jeegon ko may e noga e jeenayo barmube der bononda karuji didi gaddo to endam kenga bi en narude malbaza bi en ni to endam dimma maybe on tokkiti e dudde handen subano dido woni ko may yeruno horejo loktorobe der loktorore koni on faminire kettine docteur Ila Abdou ko famini Asman Arzika illu konni
mutun 20 da tara
himbe laso e jeenayo min gadana do enden der loktorore amin dede konni der mabbe dido mayi himbe sappo e go'o keli dido kam en kay koydem en gadata kadi kelube ben he mursube koydem emben min gadani be talkuru min jari be ton enden hopital tawa ibe ton ibe nyawte tato gom kam en kay nyame min gadi be jara der tato bendu no wodi cukarel pamarel go gel helay amma gel barmunin innigel heli dundu sabi ko gel tukki gel yadi he mabbe nyame
gomnanti leydi meɗen Niger mbiya illu nogay e tati lewru décembre bittiɗo noon hooƴi laawol laamu e heɓude dabare sodde are durooɓe e remooɓe. Ɗum doni maana majjum woni waddude mballa e bayle arto filla ngurdam, ɗum woni durooɓe e remooɓe leydi meɗen Niger. Kettinenane ko Jibbo Bagna, hoorejo fedde durooɓe e remooɓe, wi Moktar Hammadou Dow majjum.
Haala kaɓɓikoji, haala no laatika no nafan durooɓe, no nafan remooɓe, no nafan nangooɓe liƴƴi, ngam no waɗan ko watta ko ɓe goodi ɗum en, kam en ɗo hokke sembe. Laamu woodi bawɗe, kam wawta soodiri no gasiri, kam wawta yehi resoy no wooɗiri. Ndenne minen kay min jetti ko ɓe gaɗi ɗum, mais komin goni min ƴamaɓe haana ɗerol golgol waɗe go rese. Ko hegi woni jooni ɓe nodda himɓe gara jooɗo daara golle ɗe noyi ɗe gaɗirta. Nder Niger dow himɓe hemre fuu, lassoji nayi hegiyo fuu nde hana durowo noon ndemowo na nangoo liƴƴi. Senine ɓeeɗo ballaka ko watta ummo sappo e joyi ɓerde mbawa ummini leydi ndi, ɗum lattako ne. Ɓe kaali de ɗerol golle ɓe gi'ana ɗum wallan ɗum sooda ñamandeji, mais hawrineji ɗin ɗo no ballete ko waɗa gatta sembe, ko watta gaɗa golle ɗen, ko watta golle ɗen ɗum tokkotira. Miɗum miilodude Allah jaaɓi ɗum waddan nafakka sanderde leydi Niger.
He Issa, habaru ñaw coronavirus go no yofanammi wamre imma an sanne. Imi hula mi nanta belɗum wakkati fu en. He to mi ma fewane mi hula e banon natude himɓe. Wakkati fu en imi jogi imi janga habaruji dow ñawgu nder internet na dow WhatsApp.
No hani kula kay. Illa ñawgu wangi wakkati warde wakkati fu miɗo wi'e kakkiloɗa e ko gonɗa aɗa janga dow WhatsApp e internet dow ñawgu.
To Issa, noy gaɗami kam mi heɓa habaruji gongaji ɗi e?
Gonga, de habaru lobbo giɗɗa ko itte nder nimre to jaha do internet OMS hano fedde leyɗo duniyaaru hawjino filla cellal himɓe. Na jaha do internet ministére kawjiɗo filla cellal himɓe leydi Niger. De a jangi ko wi'a ton fuu hakkillo maɗa fukkoto.
To Isa, joni kam mi hettinto kollitoje maɗa ngam mi ina wodi habaruji ɗuɗɗi kaaleteɗi nder muɗum. Pene no tawa pene ɗeɗo no hani min druide imma majje. He ngam ma kulolgol mi wota bano emi ɗanori no woɗi wakkati fu en emi wodi cowri.
Hese seɗɗa miccita du fa handen e ko woɗi ko weltini fuu ko giwɗa handen na ko keɓuɗa nder ñalowma oodu. Tittinkinoɗa fa handen nder pirtol ko e himɓe ko watta ɓe ɗowtanake laabi kisinol raɓu ñaw coronavirus cingaɗi ɗin andan. Himɓe anda du fa handen ko ñawgu no ɗon. Ndenne hana gam gomnati yolbinani himɓe har ko darata laabi kisinol cingaɗi ɗin andan watta himɓe acca ɗowtanade laabi kisinol ɗin.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
En garta e yewtere meɗen pinnino ɗo nder leydi meɗen Niger, far jonde mum no tiiɗi e haalirde nini filla yidde fuudu sa hakkunde saaro e ɓiɗum noon sukaɓe woɓɓe no cemtira ɗum taydu gere kayno mbawi haalande filla yidde saaroɓe muɗum. Olivier Asok mbawi ye yewtude woɓɓe. Abdoulaye Hassan o suka noon janggo classe 4e duuɓi makko fuu no nogayi, illumo wodi duuɓi sappo e joyyi noon o fuɗɗi waddande saaroɓe makko filla yidde. To makko seni higiraɓe makko keɓanayi ɗum mosala fu saaroɓe makko kay no mbawani ɗum.
Caggal yigiraɓe amin saaroɓe amin kam en ɓuuri andude min sanne sanne, saabu sene min keɓowi fi ko darto ɓernde boni en na mettorgal goɗo na ɗum jambodiri, seni min jaha to saaroɓe to baabiyo na to inni neɗɗo haalo de to innani min ga ɓuurimi haalde koyi, saabu har baaba to kay ɗum hoya wakkati goɗɗum.
Raylatu Moussa classe premiére wonno janga duuɓi makko sappo e jeɗɗi, inni ko o waddani filla yidde makko arande fuu.
Miɗo miila huunde noon ko neɗɗo handi firta ɓernde mum haala, amma gonga Allah ɗum hoya kaalol mum fudo deni arandere maano. Neɗɗo no nana hersene haala kono ɗon no hitono, hana joni mo walani duuɓi sappo e jeɗɗi, inna an no andi ɓiyi kono woodi hitiire ko, amma hande mi jooɗo hadde makko mi wi'a miɗo woodi hitiire ngam mi jippina ko wondere ɓernde an.
Saaroɓe woɓɓe no jardo filla yidde hakkunde sukaɓe gere du jamrata e mum. Yeru no Hamidou Siddiku ñoto machine tawaɗo nder banggere bukko ciñamey, abba sukaɓe tato wiri seni neɗɗo no wondi e sukaku hana waddude filla yidde lawka.
Seni fi dewgal noon endan ɗum kay sukaɓe no mbawi wala haala, seni hiiro ɓolo hakkunde jokkolle e surbajo kay ɗum kay wala ko wadde to saaroɓe, ngam minen ko amin minen kaɗa ɓiɓɓe amin rewɓe haalde e sukaɓe worɓe illu duɓmu en
jonay.
To Hassan jon duuɓi lasoji tati e tati jippiɗo golle duuɓi mum ni waddugol filla yidde hana haalede si hana dewgal ɗum sakkitorto.
Sen tama jomum jogaki hunde fu kay ɗum wattane, seni acce fan jomum heɓoyi hunde nde hoore muɗum tafom. To ko moƴƴinta batten suko ɓuuri wadde ni woni saroɓe enda kinol yewde e mabɓe e dow fi gurdam ɓe paama woɗa.
Filla yidde ɗuɗal muɗum fu hunde ko hersinino dey ummatore jamanu handen ɓe ɗum haɓɓata koye mum e haalde ko hersini. Ɗo wonta kibaruji meɗe fulfilde tili kirtento jam hirti.